ngende mamozi na mtima umozi leka mechive bali uli na mtima umozi niwele sapila makaya kutungulu lechalo leka mechive bali uli na mtima umozi bali bali wanange kile kine bapilo kumona ale bali bali
Abubasala kutari Zikitori ze wigari Wezo shusha nindari Koli za tiba bula Fula kita ya pona Nireti monga toma Toka twende tuabora Vea jita ni full Nikati nkupendele Deti restructure Free education Manchito maticha Bangena na ma health weka CTF wafaki la cheta Restore the rule of law Ritari ya vela ulongo Daba afola Sifo 70 salari ya kweze kabali Mwe wakule kapo
Tiende mamozi Na mtima umozi Leka mechive Bali uli na mtima umozi Niwele sapila makaya kutungulu lechalo Bali uli na mutima uma Bale bali balange Tile fine bapilo kumona Ale bali balange Tile fine bapilo kumona
Yeah, yeah, Muli bali kulowa Everybody go to toa Desi na ticha bafola Kada rizi minasoba Muli bali kulowa Alitufunya mumisowa Ziko ya zambia ya tuba Ekonomi ya tu ya pola Youthy recruitment Muma defense force No tribalism itundu can mix Vote for Bali na 2026 There's nothing that Bali can fix H-H-H Free education wa H-H-H Mirimo ezuma nane Zambia nyamu katwenda